This interview highlight package is brought to you by Sowetan Live.
Bana ba ke bana ba ka nntse ba dula lenna. Kare bona ba ba nyane ke ditlogolo like ke tshole kare I'm the sister to the grandmother.
Okay.
Eh so bana ba ntse le bana ba ka le bona. Le ntse bana le u dula lenna yena mpo ka le sile. Go bana o hlole ya lo supporta bana.
Bona tabana.
Bana ba ba nntse ba o nana le o balata because bana ba na le di ups and downs le yena girlfriend ya teng e ka taba tsa bona. Bana ba mara ba ho ya sekolong ba qetelletse ba ya sekolong ka baka la rona. Mbona dutsi le bana ba bana ba ba sa school. If I can tell you rengwana o qadile ho ya grade o ya sekolong ka grade R ona dutsi le ngwana ngwana ona le 5 years ba ba kwalletse ona ka tlhoka motho case ya ke itse bana se ntse le the processing ya teng ne se ka finalize and ne kwana le ntse mmito grandmother bana tsentse abatla hore ba tsa meeting tsho ya ka tsela e tshwaneseng
grandmother o kae
grandmother o kwalletse ho thwe o charge ka assault e re sa tsebeng hore o assault le mang
ke grandmother le mang ho tswa family nya lona ba tswere
ke grandmother le uncle if you look o bona clip e lentse matha e viral the uncle ke yena o eleng hore o mathiswa ka phanga ke mpore ntse o bale bulo mshapile lo mshapa ka yona so ha na ya kwa ona lo bula that case ke a thola relationship ya mpore e le very very strongly station commander mo eleng re station commander o na bile mpore a mmele ka office nya hae from 3 o'clock until be re tsamaya in the morning.
Bana bakae
bana ha re tsebe ha re show go bana bakae re utlwa ba re bana ba ho yena grandmother ya bona ka saiteng la ntate mara ha re tsebe ha joang go bane ba hloleile bana ba ne ba sale rona re tsebe emele bona bana ba yena mporo le family ya hae ba hloleile ho hlokomela bana ba bane bana go re qetele re eme re batla go ka bana ke ya re bona hore situation e ha right ke batla hore at least bana ba ne grandmother ha qa le taba ya go batla go lwanela bana o ile ka nna ya di social working I think it's 2 years ago I think e le hore o na batla bana ba batle saiteng la ya gone o ba hlokomele seng ga ba amoe bona a ba hlokomele gore bana ba be right so o ile a hlokomela o ya hloleya ka baka la involvement ya yena ntate o ba reng ke mporo
o na ba swere yang go ke lorine ba sotsene sekolo bothata ineleng in terms of hlokomelo
ha na tlokomelo mporo I don't know ha na tlokomelo ntsung yele o na dutsi ka bana ba bana ba ba le 3 bana ba sa kene crash mix and then ke ha grandmother a batla hore bana ba at least ba e grade sekolong bana o mo ne se rena le worry ya hore o ya sekolong next year lo kala grade 1 ha e crash ha e kae ka pakae o dutsi ka modi ke ha grandmother a monka a ya mi a lo mongodisa for grade R a ya sekolong a etsa grade R e ya teng o yentse for only 2 months e be loge the following years ntse a qala ke na sekolong sona se sa matshidiso and hona matshidiso mo o ngodisitswe ke grandmother
mama go tlo go jang khang e
a go
ke re khang e ya after re mboro a ya ko sekolong e le tlohetse jwa
wa tseba case e e re tlosisa tsa re gathetse le a bona la ile hore re ke gona ge tlanang ho hlahella e re robile ditho and then e bile re ya bona le hore the justice system e faila batho especially le rona saiteng la rona e re faitse haholo because ha re qale ha re qale lo tshwarisa mporo intse le tsona taba tsetsa bana ba le ba le ba ithule mme wa ngwana ba ne se ba monkile dilo mole ba ja di drugs le yena le monna teng le yena yena mchate wa bana ba so o ka imagine o ka tloela motho o ntse wa ona le problem and then o bo mo fa bana just because ke ntate wa bana
makutlo bua ka taba ya di sort e me di phangatse o re mboroki la attack before ka di sort ka di phangatse for what
eh o la re attack hona je ha ne re sitse treatment ya bana bana ke re bana treatment ya TB skare tse ba go mme wa bona o hlokaitse ka baka la yona TB so re re sitse treatment because o nkile bana first day abang tsa sekolong yena ntate wa bana sekolo se so tsa fitla bang ka classeng o dutse le bana first day Friday bana ba skatla sekolong Saturday Sunday Monday bana ba ntse ba sa yi sekolong ke ha ile hore grandmother anka medication ele a gatebetseng ka yona a re wisa sekolong ke hona mo qadile nthotsetseng atase
phanga tsene le tshwere ke mang
ne di sori ke mpore la ne re isa ntse medication hona lapsana re bona re bana ba kutla re se re fela bampe ba ne medication ba ne sentse ba first day for check up se re aba fe treatment ke ha tswa le diphanga and re na le witness ke la ga ga ka police station ra kopa maponisa ra re feletse ba re a motse ba o joanga jere so ula di ntsa tsona diphanga tseo a ntse a le maponisa a le teng di video di teng tsa
ne le mokae
ene le go Albertine
Ntlunyamporo
Ntlunyamporo ba ne re nana bana ba mo le re isa medication mo re nana bana ba teng
la bokae
in early Friday
last week
yeah
so how re la motseba hore o joang ke motho le hore wa le tlhokomela
ha holo o violent ha na ke re ha rate order ha la ka letse bana ba inthotseng ke re o advise inthotse wrong or most of the time
o batla wana ho ira hand today at the court
ke batla o bona ausiwa ka atswile because ha etsa anything ha ba mmona a tshwere diphang ha ona se ka a lwana ha swetse next le malume ankele wa hlahela le di video ha ona motho a mushapang instead ke yena a shapuang so mporo le crew ya hae ba player e ka re ke bona di victim so my brother man to ankele le ausi waka ha si di suspect ha they have done nothing
di age tsa bana ka ba ka ba how many years ka
o mongona le 8 o mongona le nal bakai ona le 5 o mongona le 3 and what 3 wa remakatsa bana wa 3 o ntse ana le rona mo le ha ba le bui nix ka yena.
For more, head on over to iono.fm, Spotify, Apple Podcasts, or wherever you choose to get your podcasts. You can also follow us on all our social media platforms at Sowetan Live.